dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Honorable député Bamporiki Edouard ndabashuje cyane muraho murakomeye.
Yego turakomeye namwe muraho.
Yego turaho natwe. Munyampeta Jean Damascene uraho neza?
Muraho muraho Thomas.
Yego yego. Nuko dusangira ijambo. Imirimo yo kuvugurura itegeko nshinga igeze ku rwego rwa Sena, umutwe w'abadepute wo warangije ibiwureba, igikorwa kizarangizwa ni na referendum. Referendum no kuvuga mbese kamarampaka abaturage bakaba aribo bafata icyemezo cya nyuma. Kuki rero itegeko nshinga ry'u Rwanda ririmo rivugururwa, no kuvuga mbese byaturutse he, bigamije iki? Nibyo muri make tugiye kuganiraho muri iki kiganiro dusangira ijambo. Nkaba rero nshuhuje mwese nshuti z'ijwi rya Amerika. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abashyitsi mwabumvise ni honorable député Bamporiki Edouard ari mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepute akomoka mu ishyaka FPR Inkotanyi. Ariko kandi honorable député Bamporiki azwiho n'ubuhanzi, ni umupoet. Ibyo bavuga mbese mu Kinyarwanda ni nko kwandika imivugo, kandi akina na filme ndetse akina na za theatre, no kuvuga ikinamico. Undi mushyitsi ni Munyampeta Jean Damascene, ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka PDP Imanzi, ariko ryo ntabwo riremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Ariko kandi Munyampeta Jean Damascene ni n'umunyamabanga wa Plateforme 101, urubuga rwa internet rwo kunyuzaho ibitekerezo ku mirimo yo kuvugurura itegeko nshinga ryo mu Rwanda. Honorable Bamporiki, navuze mu magambo make ukuteye, wasobanura neza kurushaho?
Ya, ngira ngo ibyo ndi numwe ya Rwanda, navukiye mu Rwanda nkurira mu iki gihugu, nkora imirimo y'ubuhanzi, gukina amafilime, gukora amateatre, no kwanya nkaba ndi umusizi, hanyuma nkaba naragiye no mu mirimo ya politike, ariko mbifite nk'impano ndetse bimwe naranabyize.
Ariko honorable député, usibye ibyo gukina ikinamico ahari mu gihe cyashize, ubungubu uracyari no mu runana? Urunana naherutse rukunzwe cyane mu Rwanda.
Yego ndacyarurimo nta kibazo.
Ntabwo imirimo ikuvuna se kuyibangikanya n'iyo kuba intumwe ya rubanda?
Oya, ndacyari muto, ntabwo byananira, kuko amategeko ntacyo bibangamira ku mategeko. Ni njye urebana n'umwanya wanjye, kandi nako mbikunda, ntabwo ndikubireka.
Munyampeta Jean Damascene, nawe kwibwira bumva ijwi rya Amerika kurushaho byashoboka?
Nge ntago mfite ibigwi byinshi nk'ibya honorable Bamporiki nsuhuje. Muraho Bamporiki?
Ego ndaho Munyampeta ndaho.
Nge rero ndi nk'uko bisobanuye, ndi umunyamahanga mukuru wa PDT Imanzi, ishyaka ryashinzwe na Deogratias Mushayidi na bagenzi be. Deogratias Mushayidi akaba afungiye mu Rwanda azira ibitekerezo bye, murabizi. Ikindi nkaba twarashinze na bagenzi banjye urubuga rwita twise Plateforme 101, kugira ngo umuntu wese utifuza ko aya mahano turimo kubona yo guhindura itegeko nshinga agerwaho ashoboka, kugira ngo umuntu wese agane urwo rubuga maze atange igitekerezo cye, yaba umunyapolitike, yaba umuntu wo bitwa muri societe civile, yaba umunyamakuru, yaba undi muntu wese w'umunyarwanda ubona ko guhindura itegeko nshinga bitwanije ahantu habi, urwo rubuga niko rwagiyeho. Ikindi rero nkaba ndi mu Bubiligi, nkaba nubatse, nkaba muri politiki ya mbere, narabaye mu ishyaka PR imyaka mike cyane kuko nemeraga amahame yayo. Nyuma rero ubungubu nkaba mba mu Bubiligi, nkaba ndi nkora mu byo bita ikoranabuhanga bitwita technology, ubwo ibindi turabivuga mu kanya.
Kuvuga ngo iyi plateforme mu kanya uvuga ko ari rya ari niyo batemera ku itegeko nshinga rihinduka, nibo bonyine gusa nta wundi wahitishaho ikindi gitekerezo?
N'umuntu aramutse ari n'umuntu ushaka kwerekana, niyo nk'umuntu nka Bamporiki yakumva mu by'ukuri ibitekerezo bye bishobora kumvikanishwa mu Banyarwanda basujya ku urwo rubuga. Ntago twanga kujya impaka, ntago twanga impaka n'abashaka kwicishaho, nta kibazo rwose. Ni urubuga rufunguye ku muntu wese kugira ngo duhurize hamwe ibitekerezo, turebe, dutange impamvu tubona iyo tegeko nshinga tugomba guhinduka, ariko nabo bumva rishobora guhinduka, nabo bashobora kubikoresha bagatanga impamvu ishobora guhinduka. Ibyo byose twabigiraho impaka, ntago rufunze mu by'ukuri.
ariko se kuki uvuze ngo guhindura itegeko nshinga nishyano
nishyano gana Thomas kuberako mu bihugu byose byateye imbere mu bihugu byose bigendera ku mategeko ntago guverinoma iriho ishobora guhindura itegeko nshinga iyo bireba imiyoborere y'igihugu iyo bireba manda zizabaho umukuru w'igihugu manda imibare y'imanda ubutegetsi igihugu kigomba kugenderaho kubera ko ibyo nibyo bita mu gifaransa conflit d'intérêt ni ukuvuga ko guverinoma iriho kubera ko ifite ububasha ishobora gukoresha ubushobozi ifite kugira ngo yigwizeho inyungu zayo itarebye uko igihugu cy'ejo kizamera niyo mpamvu rero mu bundi mategeko mu bihugu bigendera kuri demokarasi byasanzwe ko itegeko nshinga ishobora guhinduka ariko iyo bireba ubutegetsi bw'igihugu bikareba manda za perezida wa repubulika bikareba ubusimburane ku butegetsi icyo gihe guverinoma iriho ikora umubare w'amaritikire w'ingingo zose zishobora guhinduka zikazahindurwa na guverinoma ikurikiyeho kugira ngo birinde ko guverinoma ikora mu nyungu zayo gusa
munyampeta Jean Damascene
ishobora guhindura ibintu mu nyungu zayo
niko se Jean Damascene ko nibuka ko mu Bufaransa Jacques Chirac ari president wa repubulika yatowe bwa mbere kuri manda y'imyaka irindwi noneho ari ku butegetsi ahindura itegeko nshinga akoresha referendum manda azishyira ku myaka itanu kandi icyo gihe ari ku butegetsi ntabwo ari igihugu se kigendera kuri demokarasi Ubufaransa ntabwo ari igihugu kigendera kuri demokarasi
ariko bwana Karekezi Kamirindi ni ukuvuga imyaka mara ishobora kumara ntabwo yigeze ahindura umubare manda zamara ntabwo yigeze avuga ngo noneho umubare wa manda ebyiri igiye kuba eshatu icyo kirazira amategeko kirazira amategeko agenga ibihugu byigenga bigendera kuri demokarasi kirazira icyo ushobora gukora ni ugabanya umubare wa manda bashobora guhindura itegeko ingingo ya cumi n'imwe ingingo y'ijana rimwe bakavuga ati manda aho kugira ngo zimye imyaka irindwi igiye ku myaka itanu ntabwo twari kubirwanya ariko kuvuga ngo reka duhindure imyaka ibe itanu ariko noneho tureke umuntu udasanzwe witwa Kagame yongere kwiyamaza iki ubundi indi myaka cumi n'irindwi kuri twe ni amahano ko twari tuzi aho bigana ntabwo twavuze uti ibi ni amahano bigomba kuzahindurwa na guverinoma ikurikiyeho noneho iyi guverinoma niba ishaka ko bihinduka igakora umubare w'amaritikire umubare w'ingingo ushaka kuzahinduka
rero
nicyo kintu cyapfuye kandi umwana yapfuye mu itegeko bamuzi uko bigenda
honorable Bamporiki uyu mugabo munyampeta uvuga ko guhindura itegeko nshinga ari ishyano murabyemeranwaho
ubundi urumva ikiganiro tugitangiye nabi kuko kuko guhagarara uri umubyeyi mukuru uri umuntu ukuze munyampeta ni umuntu ukuze avuga ko yabaye muri PR yabaye muri Rwanda hanyuma ugahagarara ku maguru yawe ukavuga ko guhindura itegeko nshinga ari ishyano ubundi twebwe muri sisiteme yacu yo mu nteko tugira umwanya iyo wa dekonye ukavuga ikitavugwa baguha akanya ugakuraho ijambo ubundi nanamwifuriza ko iryo jambo yarikuraho tugakomeza ikiganiro ariko nashaka ko tunaganira muri ubwo buryo ndaza kumwereka uburyo ki atari ishyano nubwo kumubwira ko atari ishyano nawe arabizi ko atari ishyano ni nko gukangura uwisingirije
munyampeta iryo jambo warikuraho mu cyubahiro cya honorable n'abandi banyarwanda warikuraho
icyubahiro cya honorable nyimwe tuvaneho ishyano tuvuge ko ari amakosa abadepite barimo gukora
honorable Bamporiki urumva binyuze neza
ishyano ni ikintu gikomeye
yarikuyeho ati noneho ati reka tuvuge ko ari ikosa
gikomeye yagize neza kurikuraho ubundi niba abibona nk'amakosa turaganira ngenze no gukomeza kumwereka uburyo cyo atari amakosa kuko turi kuvugura itegeko nshinga mu burenganzira bw'abanyarwanda kandi no mu bubasha inteko ishinga amategeko imitwe yombi ifite ubwo rero ndaza kumwereka uburyo cyo nta makosa kugira ngo wenda afashe n'abandi bari mu ruhande nk'urwe ubundi amakosa yarakosorwa ariko y'ishyano riguye abantu barashira
dufatira aho ngaho guhindura itegeko nshinga yego barabivuga yuko birandikwa biravugwa yuko hari abanyarwanda miliyoni runaka zabisabye ariko se ubundi mwabisobanura neza nanone kurushaho muri iki kiganiro
kugira ngo mwari mubivuze ariko njye na itegeko nshinga uburyo rivugururwa mu ngingo y'ijana na mirongo icyenda na gatatu birasobanutse birimo ibyiciro hari aho uruhare rwa perezida wa repubulika hari uruhare rw'inteko nshingamategeko bakavuga ko iyo bireba manda ubwo bubasha buhabwa abaturage gusa akaba aribo bashobora gusaba ko itegeko nshinga ryavugururwa kugira ngo bitazagaragara wenda ko uri ku butegetsi kubera ko afite iyo droit yo kuvuga utangira umushinga w'itegeko kuvugura itegeko nshinga yabyikoreye kugira ngo atava ku butegetsi. Abaturage rero noneho bagahabwa ya right yo kuba bo ubwabo basaba ko itegeko nshinga ryavugururwa, ngira ngo nta banga ririmo byabaye ku manywa y'ihangu, abaturage baza ku nteko kugira ngo ibikubiye mu ngingo y'ijana na 193 uburenganzira bwabo buri mu gika cya gatatu bwubahirizwe. Bamaze rero gusaba uko byakurikiranye, abanyakubahwa badepite bakiriye ubusabe bwabo, hanyuma hakurikiraho procedure zindi zirebwa ziteganywa n'amategeko. Iyo basabye bigenda bite, ubu tugeze kuri etape yaho umushinga uri kwigwa muri sena, kuko umutwe w'abadepite twamaze gutora, hanyuma bijya muri sena, hagakurikiraho referendumu kugira ngo abanyarwanda nyirizina banabisabye bagaragaze ko bahagaze ku byo basabye.
Ariko se buriya hari uburyo inteko ishinga amategeko yakwanga mu buryo busanzwe, nicyo nshaka kuvuga, ntabwo ari ibingibi by'itegeko nshinga gusa kuko byo mwarangije kubyemera. Buriya hari igihe inteko ishinga amategeko ishobora kwanga icyifuzo cy'abaturage?
Bo ntekereza ko ni nayo mpamvu ihari, ntabwo abaturage bashobora kwikora ngo baze basabe ibizabangamira uburenganzira bwa bagenzi babo cyangwa ibisubizo inyuma igihugu, kubera gusa ko bafite bwa burenganzira ngo abanyakubahwa badepite babe mu mutego wo gukora ibisubizo igihugu inyuma cyangwa ibyica igihugu. Hari ibyo bashobora gusaba bitewe n'uko icyo basaba wenda kidafite icyo kimariye igihugu, kidafite n'icyo kibamariye ababisabye, abanyakubahwa badepite bakaba batabitora. Ariko nta iyo kana yo turagira, ubwo nuko ntekereje gusa ko mu bunararibonye bafite mu bushishozi bafite batuwe n'abanyarwanda bafite uburyo bababonyemo ubwo bushishozi, ntabwo bashobora gutora ibintu batanye. Ni nayo mpamvu habaho gahunda yo kubyiga, bakiga kuri bwa busabe, bakareba impamvu yabwo, hanyuma ku bwiganze bigatorerwa, byabona amajwi atuma bitorwa bigatorwa. Ariko ntabwo ntekereza ko ari ikintu cyose umuntu yatekereza gusaba inteko ko ariko cyatambuka ku kintu gitorerwa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kizatambuka, byanze bikunze nyine kiratorerwa, cyabona amajwi kigatambuka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro dusangira ijambo, turimo turaganira ku mirimo y'ivugurura ry'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Abashyitsi rero ni Honorable Depite Bamporiki Edouard ukomoka mu muryango wa FPR Inkotanyi, na Munyampeta Jean Damascene umunyamabanga mukuru w'ishyaka PDP Imanzi. None rero bwana Munyampeta, ko wumvise abaturage bisabiye ubwo ngubwo inteko ishinga amategeko yari kubyanga?
Ugize neza Thomas kumbaza ikibazo. Ndashimira kandi Bamporiki kwambwiye ko abadepite mundi bafite ubushobozi bwo kwanga ibintu abaturage basabye, nibabona bishobora kujyana igihugu ahantu hatari heza. Ibyo ni byiza cyane ko babibona. Ubwo rero icyo avuga ati abaturage barabisabye, ndabyemera ko mu gihugu kingara kuriya mu baturage bagenewe ko hafi miliyoni 14 byanze bikunze abanyarwanda babisabye. Ariko hari n'abandi batabisabye, hari n'abandi basabye ko itegeko nshinga ridahinduka. Bari bo twebwe twandikiye inteko ishinga amategeko mu izina rya PDP Manzi, ibaruwa tuyoheza muri Perezidanse, tuyoheza no muri Parloma, nta nubwo bigeze bagira ubushake bwo kudusubiza. Ikindi abantu bacu baduhagarariye mu Rwanda, abana bacu bari mu gihugu ahantu hose, batanze ibiganiro kuri radiyo yanyu iyo Ijwi rya Amerika. Ibyo biganiro iyo twumvise Leta TV ibyirengagiza ikavuga ngo ni abantu 10 bonyine batemeye badashaka ko itegeko nshinga rihinduka, kandi tuzi ko hari ibiganiro birenga 10 byacije kuri radiyo yanyu, kandi hari indi mbaga idashobora kubona umwanya wo guca kuri radiyo yanyu, murumva ko rero ari ukwirengagiza ukuri nkana. Ariko noneho byarabaye, umushinga wageze muri Parloma mu nteko ishinga amategeko baranawiga. Honorable yatubwiye ko mukanya uri muri sena kugira ngo bawemeze nabo. Ndagira ngo rombaze Honorable uvuga ko ahagarariye inyungu za rubanda, muhe ingingo ebyiri ambwira ahantu zihuriye. Mu mushinga hari ingingo ya 18 ivuga ko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko.
Ni ukuvuga muri uwo mushinga w'itegeko nshinga cyangwa ni mu itegeko nshinga risanzwe?
Mu mushinga w'itegeko nshinga uri ubu ngubu umaze gutorwa muri Parloma. Mu ngingo ijana rimwe bakemeza ko manda za perezida wa repubulika ari ebyiri, ashobora gutorwa rimwe imyaka 5, rimwe ku myaka 5 akongera gutora umushinwa gusa aho abanyarwanda baracyareshya ariko mu ngengo ya 37 bakavuga ko perezida wa Republika uriho mu gihe iriteko rimo gutorwa ashaka kongera kwiyamamaza imyaka 7 yayirangiza kwiyamamaza imyaka 5 nuko ka perezida tubita ubu ngubu imyaka 2017 imyaka zamaze ku butegetsi ashaka kongera 17 akazaba ku butegetsi imyaka 77
ariko sibyo ngibyo ibyo suko bimutiza honorable député aradusoba no koko nimba ariko byanditse ko president
gifite niba ariko byanditse ratubwira byaba ari amahire ariko ngira sinu byo ndasunye yanditse byo mbona nuko bigaragara neza ko ingingo ya 18 ivuga ko abanyarwanda bose bareshya iza ikaba igajya ko ikaba byo bifata bita contradiction igatanduka ikavuguruzanya n'ingingo ya 37 ivuga perezida w'Republika uri ubungubu adafite uburenganzira afite ubushobozi burenze ubw'abandi ku byerekeye itegeko nshinga kandi itegeko nshinga rigomba kureba abanyarwanda bose ku burenganzira bungana none ibyo onorable amurike bisobanura gute
reka noye kumusubiriza cyangwa se kumubariza honorable
ndabumva
aravuga ati hari ingingo zivuguruzanya muri iri tegeko nshinga rishyashya ririmo ryigwa
ntabwo ari byo kuko vuga ko abanyarwanda bangana ni kandi na wavuga ko hari ikibivuguruza ntekereza ko yavuze kubijyanye na perezida wa Repubulika uriho
ingingo ya 37 honorable Bamporiki n'ingingo ya 18
iyo ngingo ushobora kuba utarayisesenguye neza uko yanditse
mushaka kudufasha
bivuga ko perezida wari uriho arangiza manda ye
ni ukuvuga manda y'ubu ngubu
manda yakoraga kandi iyo rimaze kuvuga ko yarangizaga manda yakoraga mu by'ukuri wenda ibindi wavugaga agira noneho right zingana n'iz'abandi banyarwanda bose kuko iyo yarangije manda ubwo itegeko riba ryagaragaje ko n'irizaba nyuma y'iyo manda itegeko rizaba ryavuguriwe afite uburenganzira bungana n'ubw'abandi banyarwanda kimwe n'uko abanyarwanda bandi bashaka kwiyamamaza bafite uburenganzira bungana n'ubwo ntabwo itegeko rivuga ko aziyamamaza wenyine aho wasubiza ngo
umunyameta
ntabwo bivuga ngo yiyamamaza wenyine cyangwa hari imyaka afite aziyamamaza ari wenyine adafite abandi biyamamazanyije
Munyameta honorable Bamporiki ari mu bantu batoye iryo uwo mushinga w'itegeko nshinga
ariko turawufite imbere yanjye
kereka niba ashaka kuvuga ko twatoye tuvuga ko perezida wa Repubulika uriho aziyamamaza wenyine ari nta bandi baziyamamazanya ntabwo ari byo
reka reka
noneho munyameta ngaho yisome twumve
nagira ngo
banzu yisome
ufite honorable umaze kuyitora mu nteko ayidusomera uko
ibyo munyameta nige wo bigusabye munyameta
kwa ko ndi muri opposition bagira ngo ndakabye
oya munyameta ibyanditse biba byanditse byo nige wo bikwisabiye mu nyungu z'abanyarwanda bakuri iki kiganiro wari dusomera iyo
ni 37 Perezida wa Repubulika uriho mu gihe itegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa akomeza manda ye yatorewe igika cya kabiri ibiteganywa mu ngingo y'101 y'iri tegeko nshinga rivuguruye bitangira gukurikizwa nyuma ya manda y'imyaka 7 itangira nyuma y'isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo igika cya gatatu kiragira gite hitawe ku musabe rw'abanyarwanda bwabaye mbere y'uko itegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bidushingiye kandi ku bimaze kugerwaho mu kubaka u Rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye perezida wa Repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka 7
ashobora
y'imyaka 7
ashobora
rimwe ni imyaka 5 gusa ku bandi we ni imyaka 7
ashobora ariko ako kantu nagira ngo tuze kukwita
ashobora kongera gutorerwa imyaka 7 abandi bo ni imyaka 5 nta discussion zihari aba igika cyanyuma perezida wa Repubulika ushoje manda y'imyaka 7 ivugwa mu gika cya gatatu cy'ingingo ashobora kongera gutorerwa nk'uko bitega mu ngingo y'ijana rimwe, ashobora kongera gutorwa imyaka itanu kongera indi itanu nk'uko bitega mu ngingo ya cumi n'ijana rimwe. Ni ukuvuga ko perezida wa repubulika arangije manda y'imyaka irindwi ejo bundi ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ashobora kongera kwiyamamaza indi myaka irindwi kubera ko ari igitangaza. Noneho nyuma y'imyaka irindwi
ibyo ngibyo uri kuvuga byo ntabwo byanditse n'ibyo utekereza.
Ndagira ngo mbaze Bamporiki ariko ibyo bintu bihuriye n'itegeko n'ingingo ya cumi n'umunani.
Ngira ngo twese turemeranwa ko nta na rimwe itegeko rijya riba retroactive. Itegeko ntabwo risubira inyuma ngo rijye kugenga ibyarangiye. Kandi nk'uko yabisomaga usibye interpretation ashyiraho, igikomeye cyane ni uko itegeko rivuga ko uwari ku butegetsi arangiza manda. Kandi niyo umanutse ureba n'abasenateri icyo ribavugaho, perezida w'urukiko rw'ikirenga icyo bimuvugaho, kuko iri tegeko riravugururwa ariko manda ba nyakubahwa uhereye kuri perezida wa repubulika batorewe rikiri ongoing, manda yabo ikiri ongoing itararangira. Ntabwo rero itegeko ryavugururwa ngo rirangire ritagize icyo rivuze kuri manda zihari, ubwo icyo gihe waba umeze nk'aho wirukanye abantu ku myanya batorewe ukirukana abanyakubahwa
ugashyiraho inzibacyuho
batoreho n'abanyarwanda. Ariko ibindi usibye confusion umuntu yagira yisobanurira, nta hantu nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame itegeko rimufavoriza kurusha abandi, usibye icyo rivuga kuri manda afite kuko niwe perezida uhari ubu ngubu,
kandi rigahindukira nawe rekamuha uburenganzira bw'uko yakwiyamamariza iyo manda ya karindwi.
Nta kintu bitwahererega niba utabyandika, kuko niba itegeko ryamaze kuvugururwa kandi akaba afite uburenganzira bw'abanyarwanda bose, we agize ubushake bwo gushaka kwiyamamaza, ntabwo rihindukira ngo rimukumire kuko ntirisubira inyuma ngo rijye kugenga ibyarangiye.
Abandi banyarwanda bafite ubushobozi bwo kwiyamamaza inshuro imwe, inshuro ebyiri gusa, naho nyakubahwa perezida wa repubulika uriho ubu ngubu afite uburenganzira bwo kwiyamamaza nyuma y'imyaka irindwi, akongera kwiyamamaza kuko imyaka icumi.
Reka nkubwire, ntabwo ari byo. Reka tuvuge ko manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika irangiye
ibihumbi bya cumi na karindwi,
amatora akaba spiriti ya manda y'imyaka irindwi. Ntuyumva utekereza perezida uriho, uyumva utekereza vizi y'igihugu kiba gifite, uyumva utekereza ibiba byarapanzwe mbere y'uko itegeko rihinduka. Abantu baba banga ko uhita ujamping ujya kuri manda y'imyaka itanu akaba ashobora kugira ibyangirika. Utekereze guhuza ibikorwa muri iyo manda y'imyaka irindwi, ariko abanyarwanda bayifiteho rayiti zingana. Uwayitorerwa yayikora akazakora n'izindi, akiyamamariza n'izindi.
Aho ariko muratubeshya bwana nyakubahwa, kubera ko baravuga perezida uriho mu gihe itegeko rihinduka.
Ariko
perezida uriho ikivugwa ni uko arangiza manda, ntabwo bivuga ko ari uziyamamariza manda y'imyaka irindwi wenyine.
Munyameta,
ubitekereze utandukanye agaka ka mbere kavuga ngo arangiza manda yatorewe, ubitandukanye noneho n'ibindi biri inyuma. Buri kika ujye ugisoma ukwacyo kuko gifite impamvu cyajemo.
Munyameta, nduvuda utanyurwa n'ibisobanuro.
Ntabwo kubera ko ibyo Bamporiki arimo kudusobanurira ntabwo ariko bimeze, kubera ko mu byo uko bimeze ni uko manda Kagame narangiza manda nyakubahwa perezida wa repubulika narangiza manda afite ubu ngubu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi, iri tegeko rimuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza indi myaka irindwi.
Yego, ariko noneho uko honorable abivuga ati n'abandi bafite uburenganzira,
umunyarwanda ufite uburenganzira.
Nibyo,
ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo icyo Munyameta ari gusobanura ari gufata itegeko akarishyira ku muntu. Itegeko rikorewe abanyarwanda kuri ijana na tatu na perezidansi.
Munyameta, reka avuge.
Umunyarwanda wese uziyamamariza kuba perezida wa repubulika nabitsindira azaba afite the same writing nk'izo Kagame yagira atsinze amatora. Wijya kure y'ibyo ngibyo utagira n'abujijisha.
Ariko ntabwo ariko bimeze.
Ariko se Munyameta,
uko ingingo y'ijana na mirongo itatu na karindwi biragaragara neza ko yakoreye perezida wa repubulika uriho ubungubu, niko byanditse uriho ubungubu igihe itegeko rihinduka.
Munyameta, hari akajambo wisomeye ubwawe ngo ashobora ntabwo ivuga agomba, ntabwo ivuga ategetswe. Ni ukuvuga harimo ibintu byinshi uko umuntu yabyumva, nimba nanjye nsobanukirwa neza.
Ariko
kuko buretse ndangize
Bwana Thomas, iyo uvuze ngo ashobora mu ngingo y'ijana rimwe, ntawe ni munyarwanda ushobora. Hari umuntu umwe wenyine ushobora kwiyamamaza imyaka irindwi, ntawe ni munyarwanda ushobora. Aho niho tuvuga ko bitandukanye abanyarwanda, bidaha abanyarwanda uburenganzira bungana, kubera ko hano bavuga ngo ashobora, ariko ntawe ni munyarwanda handitse ko ashobora. Kwa kwa anga iyo bavuga ngo ashobora, bavuga perezida uriho ubu ngubu.
Honorable Bamporiki,
honorable
honorable Bamporiki, itegeko nshinga iyo ryanditswe nkubwo ubwo uko riri mu ryandikwa haraho bavuga yuko nta wundi munyarwanda ushobora kwiyamamariza umwanya wa president wa Republika.
Nta hamwe rwose
imyaka irindwi
nta ngingo nimwe nta gikana kimwe giheza umuntu ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo cyo kuba yakiyamamariza kuba president wa Republika ngo bigaragare ko hari avantage abuzwa zihabwa nyakuba perezida wa Repubulika uriho. Ntaho biri.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro dusangira ijambo. Mu yandi magambo, twanzura kuri manda y'inzibacyuho y'imyaka irindwi izatangira nyuma ya manda ya perezida wa Repubulika uriho mu 2017. Iyo manda twanzura kugira ngo abantu bayumve neza. Honorable député, iyo manda ni yandi?
Iyo manda niyo uzayitsindira kuko ni manda izakorerwa amatora abanyarwanda mu bazaba biyamamaje bagatora uwo bashaka ko bayobora. Uzayitsindira ntabwo uyu munsi muzi abanyarwanda uwo bazahitamo icyo gihe, uwavuga ngo aramuzi uyu munsi yaba beshi.
Yaba Kagame Paul, yaba n'undi wundi wese waziyamamaza agatsinda azategeka imyaka irindwi
cyane rwose.
Munyameta, urabyemeye?
Ntabwo mbyemeye. Uwake amaze wese agatsinda ya myaka irindwi ayobora, ariko reka ndangirize ku byo nifuza kubwira Bwana Bamporiki.
Oya, wenda Munyarwanda wese twemera, kandi nanjye
mugutorwa. Ntabwo nabyakwa ko
twumvikane, twumvikane.
Ndi wakiyamaze mu Rwanda. Kagame kuko afite ibintu yakoze, afite uburyo ki aho aganisha iki gihugu, wenda icyo atemera ni ukuvuga ngo ngo nabona uwamutsinda. Aho nge nawe twahuza kuko bigoye kubona umuntu wajyana mu ruhando na Kagame akavuga ngo gutsinda Kagame mu
matora. Ahubwo tuvuge tuti wabyiga kwiyamamaza dukurikije abagerageje bose aho bari, ariko abagerageje bose kwiyamamaza mu mbere n'abarimo kugerageza kugaragara ubungubu aho bagana hose turahazi, nta yindi nzira ni prison, ni gereza.
Ibyo aribyo byose
muri aya matora,
ibyo aribyo byose twumvikanye yuko nawe Munyampeta wabyemeye ko iriya manda y'imyaka irindwi izabanziriza za manda z'imyaka itanu, uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kwiyamamariza. Ibyakurikiraho ibyo ni ibindi bindi, reka tubyihorere, ntaho bihuriye n'itegeko nshinga. Murakoze rwose. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ngaho vuga akantu wifuza kuvuga ariko kajyana n'itegeko nshinga, katari ibindi bitekerezo biri ahandi.
Akantu nifuza kuba kajyanye n'itegeko nshinga n'ubwo busumbane mu bantu, ni uko perezida uriho ubu ngubu agiye kugira uburenganzira bwo kwiyamamaza inshuro ya gatatu, inshuro ya kane n'inshuro ya gatanu, kandi abandi banyarwanda inshuro ebyiri gusa. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye gitandukanya abanyarwanda mu burenganzira bwabo. Hari n'ingingo nyinshi muri iri tegeko itandukanya abanyarwanda, nari kuzivuga iyo nubona umwanya, ariko umwanya utubanye mutoya,
dushobora kuzabigarukaho.
Turazabigarukaho, ariko nagira ngo nongere igihe kindi yavuga ngo abanyarwanda basabye. Abanyarwanda mu Rwanda uzamaye agatoki wese arafungwa. Abantu bafungiye mu Rwanda turabazi, abanyamakuru uzamaye agatoki arapfa cyagafungwa. Aho abanyarwanda basabye
Munyameta, reka ibyo tubyihorere tubishyire ku ruhande, ntabwo bihuye n'itegeko nshinga, sibyo? Umbabarire rwose, ntabwo bihuye n'itegeko nshinga, ni ibindi bindi nabyo bishobora gushakirwa umwanya abantu bakabiganiraho. Reka twigumire ku itegeko nshinga. Kandi mpite ngushimira cyane ko waje muri iki kiganiro dusangira ijambo. Nshimire na Honorable Bamporiki Edouard ukomoka mu muryango FPR Inkotanyi. Honorable, ndabashimiye cyane.
Ndabashimiye nanjye, kandi na Munyameta yongera asoma ingingo neza, kandi arasanga ko abanyarwanda tutavangura, dufite uburenganzira bungana. Ibindi ngira ngo ni za polemike na politike z'abantu baba bashakisha itegeko nshinga ririkiriya.
Ndabashimiye cyane. Bwana Munyameta Jean Damascene, umunyamabanga mukuru w'umuryango PDP Imanzi, ndabashimiye cyane.
Murakoze Bwana Karekezi, nagi gwaranye
washimiye.
Nshimiye na Honorable Bamporiki waje ngo tuganire, mushimira kandi mubwira ko agomba gutekereza ku mateka agomba kugira abanyarwanda. Arakoze.
Murakoze mwese, Imana ibahe umugisha.